It's Sam G's on the beach, boy.
Exclusive from ZTen.com.
Shorty K. Ooh. It's a boy, Sam G's.
Sam G's on the deck.
Nebondi kusuni, baby.
Tosenga uchenja kamzango.
I know, baby. Wakabisha kukonda maliwe. Ndasenga uchenja
kamzango.
Oh, baby.
Kamzango.
Ndasenga uchenja
kamzango.
Oh, ndasenga uchenja
kamzango.
Ndasenga uchenja
kamzango.
Ndasenga uchenja
kamzango.
Ilekankulwite baby. Ichi chikondi njo wene. Mamwe walalirwa kuchichana. Mwebo mwakonga mari. Ichi konde teshi mari. Ichi konde ngumoyo wa muntu. Konde mbombe tenebo. Nati kukonda kumari.
Ndizuni wewe uchinge.
Nebo ndikusuni.
Wangabisha kukonda mari we.
Nebo ndikusuni baby.
Tosenga uchinge kamzango.
I know baby. Wakabisha kukonda mari we. Ndasenga uchinge
kamzango.
Oh baby.
Kamzango.
Ndasenga uchinge
kamzango.
Ndasenga uchinde. Ichi chikondi cho tuwene.
Imwe wanakashi.
Ite shimari. Na yache nikashi chete mari. Mwati inga wawa wangu. Wanakashi vajino shiku. Nato jite mari, nishite shiu wako. Kumana ukawe ya mari, ndoji ya katane papwifwi. Nebondi kusuni,
wangabisha kukonda mari we.
Nebondi kusuni baby.
Tosenga uchenja kamzango.
I know baby. Wakabisha kukonda mari we. Ndasenga uchenja
kamzango.
Oh baby,
kamzango.
Ndasenga uchinde
kamzango.
Oh, ndasenga uchinde
kamzango.
Ndasenga uchinde
kamzango.
Ndasenga uchinde
kamzango.
Chikari pashikari. Yeah, managers, chao zichipaya. Biggy money oki. Wani kaka fani b. Kashi mande, Mr. Life. Yeah. Namuona guys. Kumushesu Music number 1.
Exclusive from ZTen.com.
I love some Diesel Music.